Me, as my fat man, aka Moran, alfajiri, tayari niko macho bomani. Sangeke na kamua, maziwa zizini. Kibuyu kimeshikwa na layeni, akiswaga mbaneno machungani. Morani, mkuki mkononi, sime kibunoni. Ngombe malishoni, malaiboni wako chini kivulini. Wanapiga mamoni, motori rongena, wanapata mamayo akileta. Ngesugi wanavuta, steam wanapata, damu nyama, ndiyo asili hata kama maisha yetu kuhamahama. Kiangazi, kwetu kiama, uwasama ni sisi na simba. Anakula mifugo, tunafuga mifugo, tumetanuka wigo. Tuna weki motor proof na mavi ya mifugo.